Onye nwụlọ kpamkpam ka anyị na-akụ, were obi Chineke na-agbakọ.
Fresh up from Niger Remix.
Nukwu ego nwere ebu mi aka banka banka America wonder wonder obelife tata tata police kanta kanta ego m ga-eju tanka
onye nwụlọ anyị rutego were obi Chineke nabata anyị o
money stop nonsense ya melunji le conscience ele mi lugolazo my blue side makes sense abwa me 1.10 he go see me death sentence abu ma to egwu nwa ngeti myself first acha o mi gbaye na obele film we don't play with me abum the type can resist and they make too much anwe mu men anwe mu jeez e ga block anta feet and then get the neck receipt kai wado wa mbede fa ku make ne all be my no janka na ko kono lu megu gene ifa bule gun gene e ja me zan kene ne kunyo kwa top boys around the world ne kene emakwa
onye nwuno anye rute go were obi Chineke na bata anyi o
Manonora tete,
bianuro nanyo.